okakutuusaako. Obwakabaka bwa Buganda butongozza enteekateeka ey'okulaba nga wabaawo okutumbuka mu buli nsonga, gamba nga ebyobusuubuzi, ebyobulimi, ebyenjigiriza, ebyobulamu n'ebirala ebigwa mu ttuluba eryo. Enteekateeka eno ewomeddwamu omutwe Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga, ng'era ensonga eno agitongolezza eri ebuvuma, wabula ne yennyamira olw'abavubi naddala mu bizinga nti bano bandiremu okuzza Buganda ku ntikko olw'obutakuuma bulamu bwabwe nga bagenda okutabaala tebambala nkampa zaabwe, era ensonga azinnyonnyodde.
Abavubi, lwaki temwagala kwambala bukooti buseeyeeya nga mugenda okugula bamalaani? Omanyinze nebira mutima ndi muyanja, abalunnyanja tebaluma mu bigambo. Mwambala obukooti obuseeyeeya kijja kubataasa okukwatibwa siriimu. Abalimi mbagamba okwambala amagetesi, ogende mu mwanyi ng'olina amagetesi amagomba alime kukufumita. N'abaana abato bwebangambye abatandise wano mu kasomero, twagala mubagulire engatto. Bw'ate oli awo sajja lyabeena olina enneeko, oyingidde awantu oyagala kufa. Bye njogera njogera Luganda.
Katikkiro n'alambulula ekkubo siriimu mwatera okuyita.
Omusujja bwe gukukwata ogw'ensiri, ensiri ekuluma weebase, naye siriimu akukwata okanudde eriiso liringa lya mpuuta. Bambaza empuuta wali bagijja mu maaso eriiso likanudde bungi, ne siriimu akwata okanudde eriiso. Waliwo abeera mu tulo ng'afuluta eno siriimu bw'amukwata. Siriimu akwata tetunnaba kugenda kwebaka ng'okanudde eriiso, oyagala kuba mu buyabuya ngangege egenda mu katimba n'etamanya nti kagenda kugibaka. Omusajja ow'ebuvumu w'omulembe omutebi ofuuse engege oba ofuuse mukene, bw'oba omunene ofuuse mpuuta. Muntegeera kye ŋŋamba? Mwewale siriimu kye mba musokokola. Ndaba abavubuka be basinga obungi, leka by'amasanyu kukutwala, ebirungi biri mu maaso.
Ye Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga.